Dream.
Oh yeah, imba tena, kama manzi pakata tena, nipe hek nifinike tena, with the bad boys take it over. Oh yeah, imba tena, shika manzi pakata tena, nipe hek nifinike tena, with the bad boys we take it over.
Goba baby doba, fanyi shugo ni na goba. Goba baby doba, fanyi shugo ni na goba.
Baby girl, sugar, sugar, bagada. Alafu ni bati chashigero. Weli wangu anaki muziku. Zitaki mangine, yeah. Tayarende chakuweka nani. Hakuna koko kama jirani. Mimi na wewe, nani fanya ni peta da da ira. Kama fanya hivyo lifanya vile. Baby, kanda tukule. Biti kal kal na zila titan. We are the bad men, kiza hita. You are fundamental. Kitu wano meni changanya, memento. Oh yeah, my fundamental. Kitu wano meni changanya, memento. Oh yeah.
Goba baby doba, fanyi shugo ni na goba. Goba baby doba, fanyi shugo ni na goba.
Goba baby doba, fanyi shugo ni na goba.
Yeah, come on. Bend over, come over. Taka uje home, toto sleep over. Sito mind data na mkena mangova. Ukini miss kuna bonge la offer. Nataka ni kuhandle design ujai ona. Yeah. Suna chuo hapo ndo waga na pona. We go viral ni jidai kila kona. Yeah, baby ona.
You are fundamental. Kichwa no mene changanya, memento. Oh yeah, my fundamental. Kichwa no mene changanya, memento. Oh yeah, you are fundamental. Kichwa no mene changanya, memento. Oh yeah, my fundamental. Kichwa no mene changanya, memento. Oh yeah,
Goba baby, Goba.